maisha ni mchezo bila sheria. Wengine bataka, wengine balekane mpira. Some win, some lose, same feel, same feel. Njia zetu tofauti kama nyota usiku. Jagala kubela mulava na yo mutima butia. Reach for my hand and you pull it back. Swene mukifuwa walk so high. Kila siku tunajega dani tunaumia.
Ni waza wale wale opitia mtu wakaishi. Those who made it through the dark have fear in their eyes.
Abantu baita muzivu ngabacha na ye ni baguma.
Keep wondering,
can we love like that?
Liwaza wale wale opitia uto wakaishi.
Uto wakaishi.
Those who made it through the storm still holding on.
Nafe twagala omukwano na yo mutima kutyovu menyeka.
Keep wondering,
can we trust like that? Olugendo luno luwavu tebakuwa mapu. Tola wana bubonero na eno lumu tetuloza. Some run ahead, some turn around. Abalala bazungira muluguro tebalaba tebagenda. Oh, puliranga kwagala na embulu ebigambo. Nongamba, don't worry. Nayo masoko kabagalimba. Banche kukula gabonafu wange. Scars on my heart. We both wanna be free, but we hide in the dark. Kale tugule wa maso not masks, your skin. Katusumulule miguwa mumiti majafe. If we fall, tulikuwa wabili, not alone. Kama wale waliweza, maybe we can fall in love too.
Moto
wakaishi.
Those who made it through the dark have fear in their eyes.
Abantu baita muzivu ngabacha na ye ne baguma.
Keep wondering,
love like that.
Liwaza wale wale opitia moto wakaishi.
Moto wakaishi.
Keep on the way.
Can we trust life?